Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuwabulwa azeemu okulabula abaagala okutabangula emirembe mu Uganda, agambye nti agenda kubakwasa omukono ogw'ekyuma. Pulezidenti Museveni okwogera bino asinzidde Kasese gy'ategeereza nti bannayuganda balina okulabira ku muwendo gw'ababundabunda abayingira wano nga badduka mu mawanga gaabwe olw'entalo ezisukkiridde. Jeno Museveni yeebazizza abantu b'e Kasese olw'okukitegeera nti emirembe gyetaagisa, ne balema okwenyigira mu bikolwa ebikontana n'amateeka ne basalawo okukola ebibatwala mu maaso. Pulezidenti Museveni akinoganyizza nti agezezza nti omuntu yenna anaagezaako okutabangula emirembe ng'ali wano mu ggwanga oba ebweru wa Uganda waakukolebwako, alayidde nti si waakuwa mwagaanya muntu n'omu ataataaganya eddembe lya bannayuganda.
Ninyo ba Kasese, ninyo ba Keiso, ali Uganda yona okumanya amakulu g'obusinge agoka numwikara hei na Kongo g'okutaba na businge numurora ensuhuki refugees abarahanu abairukire munsi yabo okubatende businge twina abakongo emitwaro nsanju 700,000 Congolese tubasobora garukayo munsi yabo kandi inya wa Kasese numanya abantu abarengereho okutabura Kasese ensozi bona twabalemesa arukuleta omutwe tuguhonda honda. So Uganda neza kusigara eri emineche yokulebera hariya utakubasa kuhika ukariya hati Uganda na Ameru garahari nubagarone orukuja kukwatao ntumiseiro okasamarira hati Uganda nemineche rogishamara hariya kujikwataho isase yafutera.